L'esclavage moderne et
Margal Nyawtungal ana fawi do nawtarade bangal kebal hadde tomate ko hasindini arande tawe Margal fina tawane ana fawi do tobbe ono Margal bangal kebal tomate na torraji neddo bangal hadde dum ko handi Margal fina tawa fuddi illa al ajal dum an hollata wiide e garde tawden dum wana joni woni ko dum fuddi dum juuri illa e mammira meden ono Margal wawiri latade tidal le sahengel holitinde wiide mi wawa wiide Margal ana wawi sabi binde basiji le sahengel ngel ka ana wawi wadde fa kabaruji kewdi darte no gaddiri himbe pama tidalaji gondi le sahengel hono kebenirte jogola hono himbe pamiri Margal no wori le sahengel hono hakkeji himbe kani daranirede e dum wawi wadde metalla yonkiji dum ko watta watti yoga le sahengel sukabe jokolbe ana kulita metallaji mube watti yoga do kabar mudum ko sendi Margal le sahengel kanye Margal duba kobe ni andari Margal fina tawa fuddi illa Margal duwa kube waray tagga dun Margal wana ko fuddi handen dabareji kewdi piyama holitinde no golleji mudum di jarata hono hani wadede yalla edum wawi selede wattu wadugol mudum basiji kewdi ana ngada Margal ana wawi latade sababu dannugol yirwerena ko lati fu Margal fina tawa sini andare himbe yogabe baba gulinide koy mube kina tugo do nedde goddo so wana dum wurnata hore mudum dun an holla jom en janam hakkeji mubben ko kani hebude arande fa Margal habbe le sayengel leede kewde gonde le onoku ana gondi e dartude dadi kani jokku de fa kebana dum jogala leydi Murtani ana wondi e wadde imadaraji mudum wonku yeey yeso le golleji di Niger bami sariyaji holitinde hadde Margal dum fuddi illa duubi 2000 pewti nadde ka faane tidal mudum ana heddi le leydi di no lama wawi wadde fa dum timma yo holitinde jamaare de kambe kan latade haldatebe hakkunde wadobe di golleji kambe han latade haldatebe hakkunde horebe e humunibe fina tawa kaltidal tan wawi wadde fa o golle sela le nokku jogal le sahengel
société dans certaines régions du Sahel.